taki taki wakicheka cheka mishe watachoka siku moja paka tutafika. Aroa, aroa, aroa where you come from, sisi ni jesh. Fanya fujo one, uswani, uswani, uswani tabule. Mene bad, kichwa ngum. Aroa, aroa, aroa where you come from, sisi ni jesh. Fanya fujo one, uswani, uswani, uswani tabule. Mene bad, kichwa ngum. Hakuna mchezo kaunga agenda chikunda ganatia. I represent a struggle. I'm a nigga, I'm a long time, I'm a mbobadu. Nimanzio Bugoma, ulimwengu, tatawala kama Barack Obama Kampala. Ingia for ato siwa mchezo. Jino swani tabule, aruwa nigga tegu ya Babylon. Mekwata maiki sawa tula angari kemi sambwa. Enti sana ba hindi nga mzimu kwa amine ptanga sambi sulam dusty bin. Acha mambo, sisi tunendele. Na muendo, maneno mingi mingi atu taki taki wakicheka cheka mishe watachoka siku moja paka tutafika. Aroa, aroa, aroa where you come from, sisi ni jesh. Fanya fujo one, uswani, uswani, uswani tabule. Mini bad, kichwa ngum. Aroa, aroa, aroa where you come from, sisi ni jesh. Fanya fujo one, uswani, uswani, uswani tabule. Mini bad, kichwa ngum. Hakuna mchezo kaunga agenda chikunda ganatia. I don't fear anything like father like send my dad Swanny John. Big up to your man. Anenda vau, atanenda vau. Kama oni pendi, basi weji nyonge. Ay, my touch neck first toka kwenye rats. Kuji compare na mi high wazi kuwa fresh. I break in all time around with the haters. Kishoto kulia, kishoto kulia. Moto nimewasha, fire bunny everywhere. All star, I'm bad. Abanzala wa moja kutia, nja kuwarumia mitwe. Mumbula mo, acha mambo, sisi tunendele. Na muendo, maneno mingi mingi atu taki taki wakicheka cheka mishe watachoka siku moja paka tutafika. Aroa, aroa, aroa where you come from, sisi ni jesh. Fanya fujo one, uswani, uswani, uswani tabule. Mini bad, kichwa ngum. Aroa, aroa, aroa where you come from, sisi ni jesh. Fanya fujo one, uswani, uswani, uswani tabule. Mini bad, kichwa ngum. Hakuna mchezo kaunga agenda chikunda ganatia. Ukifika tulia, shika mulija, moto puliza. Tazama, sikia, uswani tabule. Bad guy, nimezaliwa, kwetu ni arua. Usiruki kama chura, hey. Neta gamazi, fukirida. Webirema, tose kerera. Kano kabo gezi, katimute kepozi. Bawe mbozi, mtu seka mtu gea. Temu manjimu kama yagawa, eraze gwasawa. Acha mambo, sisi tunendele. Na muendo, maneno mingi mingi atu taki taki wakicheka cheka mishe watachoka siku moja paka tutafika. Aroa, aroa, aroa where you come from, sisi ni jesh. Fanya fujo one, uswani, uswani, uswani tabule. Mini bad, kichwa ngum. Aroa, aroa, aroa where you come from, sisi ni jesh. Fanya fujo one, uswani, uswani, uswani tabule. Mini bad, kichwa ngum. Kuna mchezo kaunga agenda chikunda ganatia.
All star. All right, zinonsana kazi walume.